Martele. Martele.
Piga chini, pisikali ni nayo nitake nini. Toto kaja, yuzi tisini. Penzi lake miujiza kama jini. Yeliwa high, badi ya kila. Niko mede Mr. Bombella. Yeliwa high, badi ya kila. Niko mede Mr. Bombella.
Call me Chakolea vilivyo Sito boy, trusi pony. Your girl, sweet love Lalilewesha kama wine. Umefiti mahra Hauna mpinzani.
Napiga chini Pisikali ni nayo nitake nini. Toto kaja, yuzi tisini. Penzi lake miujiza kama jini. Yaliwa high, badi ya kila. Neko mede Mr. Bombella. Hili wa ha, padi ya kila. Niko mede Mr. Bombella.
Another gbedu from nigerpickup.com.